Namna gani, namna gani? Roundy na Bernardo, AGV record, chimuli change.
Bernardo on the beat.
Easy, mami, take easy. Hakuna shida, zunelewe ndo mtizi. Anipe mavitu, mami, nipe mavitu. Etulia gana mi, alafu maliza na mi. Shuguliza kona mi, hey girl, asema maliza na mi. Hey ya, wane mrembo, sunaziwa na kumaini. Akituka kwa freshi, nafanya na freezy. Niwe bodyguard, daima commando. Maduni watenge, mpali na penzi lako. Unani madana ni, voice ya utani. Andaro yako safina, niwe na kubali. I swear ya nani, izo wari maliza. I swear ya nani, kukutenda hey no. Maheta soye, stay down na niwe kila to jingana niwe mangu mitakwena na mangu mitakwena. A girl in a million look like a taliana, let me call you hot nani. Chimuli change. A girl in a million look like a taliana, let me call you hot nani. Chimuli change. Kuna shika mame ino, so ski the maheta say no. Sin toke girl, I know, ina kupenda girl na sutani. Ayaya kuna shika mame ino, so ski the maheta say no. Mamilo, ebakiro, panyanga vitu zako isiwe long. Nasaba vinomo kitoka wewe, eka mrigado usineke kando. Mami wanje mchoto wa kiluya, ajina safi na pita ganelima. Olo vale mitachu nelima, eka mclose, eka mnami. Shida gani tulia na kupa hii, eka ndo na hii, na kupa chuma bling. Na kando na bling man, na kupa chuma ring. Asintoke gal, sintoke oi, wendeo mama silete vituko. Na vitu na vituko, apana nogopa. Mtoto mgani, ni kushiki na magani. Na jizi gani gani, na kupike zoma ring. Na come to the right, toto usi left. Na venye mipeleka vitu zako sunati. Sunati. A girl in a million look like a taliana, let me call you hazi nani. Chimuli change. A girl in a million look like a taliana, let me call you hazi nani. Chimuli change. Kuna shika mame ino, so ski the maheta say no. Sintoke girl, I know, ina kupenda girl na sutani. Ayaya kuna shika mame ino, so ski the maheta say no. Sintoke girl, I know, ina kupenda girl na sutani. Mating nazitaka usitoke nani. Nabiringisha jenzi na minavyotaka. Nabiringisha kwani iyo ndo mutindo. Hey mami wanze tucheze bolingo. Believe me walai, misi to lie. Achana rounda, I take it down. Hey slow down girl, minataka rai. Nipenda nani usinumiza gero. Na mi mtoto mzuri apana mgambo. Sunajua, hey sunajua. I wanna be your mister, sunajua. Hey girl, hey girl. Hey come close girl, I wanna feel you, feel you. A girl in a million look like a taliana, let me call you hazi nani. Chimuli change. A girl in a million look like a taliana, let me call you hazi nani. Chimuli change. Kuna shida mame ino, so ski the maheta say no. Sintoke girl, I know, ina kupenda girl na sutani. Ayaya kuna shida mame ino.